Uruganda rugerereye mu cyanya cy'inganda kiri mu murenge wa Nyamabuye, akagari kagaho bw'umudugudu wa Gihuma, rwubatswe n'Abashinwa, rwuzuye rutwawe miliyoni ijana z'amadolari. Rwubatswe n'ikigo Andrea Prefabricated Construction gifite icyicaro muri Ethiopia ariko gikora mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gukora toni 300,000 buri munsi. Uruganda rwa gatatu rukorera sima mu Rwanda nyuma ya Simerwa iri mu Bugarama ndetse n'ururi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Uru ruganda rwafunguwe na Perezida Paul Kagame ari kumwe n'uhagarariye Ubushinwa mu Rwanda Wang Zeku, ari kumwe n'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Hailie Mariam Desalegn, washimiwe kuba ari wagejeje abashoramari mu Rwanda. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Claire Kamanzi yavuze ko igihugu cy'Ubushinwa kimaze gushora imari ifatika mu Rwanda.
Over the last 5 years alone, at the Rwanda Development Board, we have registered investments from China worth close to $1 billion, which will collectively generate up to 25,000 jobs for Rwandans. I think that's a very good contribution.
Aragira ati, mu myaka itanu ishize ishoramari ryavuye mu Bushinwa rikabakaba miliyari imwe y'amadolari, kandi byatumye abantu barenga 25,000 bahabwa akazi. Igihugu cy'Ubushinwa kiri mu bihugu bishora imari mu Rwanda, kiri kumwe n'igihugu cy'Ubuhinde ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo kugeza ubu hatarashyirwaho urutonde rw'ibiza ku isonga mu gushora imari mu gihugu. Uru ruganda rufite inkomoko mu Bushinwa rukoresha abakozi barenga 270,000 muri icyo gihugu, rukaba rwa 23 mu nganda nini kandi zikomeye ku isi, ndetse mu Bushinwa ni urwa 9 nk'uko byatangajwe n'umuyobozi warwo Wang Fine. Perezida Kagame wafunguye uru ruganda ku mugaragaro, yashimiye abashoramari b'Abashinwa bahisemo gushora imari yabo mu Rwanda, agaragaza ko ishoramari rizafasha abaturage n'igihugu muri rusange.
This is state of the art factory.
Uru ruganda rw'agatangaza ruzagira uruhare mu rugendo rugana ku mpinduka u Rwanda rurimo. Turabibashimira kandi turabyizeza ko igihugu cyacu kibashyigikiye byimazeyo. Ku banyenganda, ibi bisobanuye amahirwe yiyongereye yo gushora imari ku masoko mashya, ari nako bahanga imirimo ku baturage bacu.
Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bugaragaza ko uru ruganda rwafashije abaruturiye. Jacqueline Kayitare uyobora Muhanga mu kiganiro na Ijwi ry'Amerika yagaragaje ko akarere ayobora katangiye kungukira kuri uru ruganda.
Kubaka rero birumvikana, nk'akarere ka Muhanga twabibonyemo inyungu nini cyane. Icya mbere ni uko abaturage bacu bashoboye kubona akazi, cyane cyane umubare munini wari urubyiruko rurenga 200,000 twabonye akazi mu nyubako z'aha, ariko na bimwe mu bikoresho byakoreshwaga cyane mu bwubatsi byinshi byaturutse mu bundi mu karere kacu nk'uko dusanzwe tubifite. Hari ubukungu buzamuka bijyanye n'ibikorwa byakorerwaga aha hantu. Nyuma rero y'ukubaka cyangwa se n'ibyo bindi byari bishingiye ku kubaka, murabibona ukuntu ari ahantu heza, murabibona ukuntu tugiye kubona sima hafi, ndetse bizanazamura ubukungu bw'akarere ka Muhanga ndetse n'ubw'igihugu muri rusange. Turage bagiye noneho kubona akazi atari ukubaka ahubwo noneho muri uru ruganda, kuko ubu bagiye gutangirana abakozi basanga 200,000 ariko bazagenda biyongera bijyanye n'akazi kazaba kangana.
Abikorera ku giti cyabo baturutse i Muhanga no mu mujyi wa Kigali nibo bari biganje mu birori byo gutahura uruganda. Kubikorera bo mu karere ka Muhanga bagaragaje ko ari amahirwe akomeye kugira ngo babashe kubona uruganda nk'uru. Ndagizimana Tanazi ni umucuruzi wo mu karere ka Muhanga.
Ni igikorwa cyiza cyane cyadushimishije, cyane cyane ko tugiye kugura icyose cyasima yaburaga cyangwa cyazihenze. Cyane cyane nkanjye w'umucuruzi mbonamo n'uburyo bw'imvura cy'ubukungu, kugura icyose cy'ubukungu twagiraga cyane cyane nk'ibituruka hanze byinshi bizagabanuka, nk'isima yabuze hanze nyinshi ndibaza ko izagabanuka. Cyane cyane ko mu Rwanda hari habuze isima ifite fomire 2,200,000 n'igice, kandi uruguzi abikora ikomeye. Aho nk'amenyerewe cyane mu baturage 2,200,000 n'igice, iyo ngiyo rero yanabona kabiri ishinga ukomere twabikoraga hanze
muri kigenge cy'inganda cy'akarere ka Muhanga kandi hubatse izindi nganda eshatu zigiye kwiyongera kuri uru rutonde rw'uruganda rwa sima uru ruganda rwubatse ku buso bwa hekitari 17 ruzaba rufite ububiko bunini bwo kubikamo ibikorwamo sima rukazajya ruyikora ruyigurisha ku isoko ry'u Rwanda no mu mahanga nyuma yo guhaza isoko ry'imbere mu gihugu abayobozi b'uru ruganda batangaza ko bazashyira ku isoko ibiciro byayo guhera kuri uyu wa gatanu imibare nakuye muri minisiteri y'ubucuruzi igaragaza ko inganda ebyiri zari zisanzwe zikora sima mu Rwanda simerwa iri mu Bugarama mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse n'uri Musanze mu ntara y'amajyaruguru zo zikora toni 600 buri munsi asuta kabuye ijwi ry'Amerika i Kigali